relax back.
Ina ye mukama obisoziro kuwo burungi rumenya ebigambo bita makubo gatemwa amalungi na mabi mukasera kali ngobwavu buluma ngedwade zinyiga kikwata wano okwate ne wali ebyokwera kuzana biwona ekitangala zichanja kida nikusinza luberera jendi kati simani gange kusala uku gwe mutonzi waffe mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama kuba ebizibu byenseno si byangu mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama olimpaji obulamu bwange nzijukira ku kyalo gye nakulira nze twali bangi nnyo twalina omusingi naye laba abamwera bazaawa abalala ebiragala by'abawamba kati nze mwebaza mavivi munnama bukyakibeereza birungi nefuna esaala zikola topo wafuba olunaku lulikya akaseera kaliba ebirungi nofuna esaala z'amaanyi mikono mubbanga nga tumusinze oyo mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama kuba ebizibu byenseno si byangu mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama oyimpaji mubulamu bwange. Yewe Almighty Father, atubuse misanvu notulage chukola. Lunda kweba zebirunji vyokoli denzani. Okubanga chari mulamu nekukola tatano nyanukula. Nofula morunji mumasogo kamfuka mire wansize kusinzo. Sonyuwe vivinze vyenkose sangula maziga kubanda janyi. Jesazi ukuedezo bunde vona usinga vyona oli wa mani. Mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama kuba ebizibu byenseno si byangu mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama olimpaji obulamu bwange mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange mbereddewo mukama kuba ebizibu byenseno si byangu mbereddewo mukama tato mbereddewo makubo gange.